abdi waxa aad u mahadsan tahay wa ku salaamay adiga iyo bulshada umada Soomaaliyeed meel kasta joogaan ba in kulanku waa jiraa maanta jidku wana soo dhacay bariyo isniina 9ka subaxnimo in kulankii guud ma jiro ee kalsoonida kala noqoshada mooshiga gudoomiyaha gudoomiye Jawaari oo noo soo dhacay waana ay insha Allah taala waa tagayna dilay ka dhigo taasna soo gaadhay
halkeen lagu qabanayaa marka kulanka xubnaha golaha shacabka
halkii waan jiray Cabdullaahi oo halkii golaha shacabka xarunti golaha shacabka ayaa lagu qaban doona insha Allah taala sida anaga soo gaadhay hadda wallahi de kulli cid walba isay ku raba cid kasta waxa rabta sidii iyagu ay rabaan inay ugu dhacdo garabkan Jawaari la yaani dhinaca garabka Jawaari xilwanaad ay rabaan si rabaan inay ugu dhacaan way jecel yihiin garabka kale sidoo kale iyaguna xiraban sidii iyagu ay rabaan inay wax ugu dhacaan marka kulli insha Allah taala waxa rajaynayaa ila caawa in xal la keeno meeshii la isla afkartana lagu qaban doono saas rajaynayaa inkastoo ku rajaynayaa in go'aan shacabka lagu qaban doono